kutaka kumsikia. Mapenzi siwezi tafute noti. Faima wangu alinambia sikutaka kumsikia, tadi mapenzi wezi tafuta noti. Moyo sukuma damu, kishindwa sukuma chapati. Sije nikausha damu, nishasema mapenzi sataki. Unapenda vitamu, unajifanya mswati. Yana faida gani hayo yalimshinda Bugatti? Manara hivi kabira gani wewe moyo, mbona king'ang'anizi? Mzaramo ngindo mpogoro, mbona king'ang'anizi? Yataniua, yataniua. Misi yawezi mapenzi, yataniua. Oh, yataniua, yataniua. Misi yawezi mapenzi, taniua. Yataniua, oh, oh. Akili nataka, moyo hakubali. Unatapatapa, oh, oh. Ona, ushapita mwaka, bado usofulari. Nini umepatwa moyo, moyo wako? Kwenye mapenzi aliupiga mwingi, minitaka chwani kwa gani pili? Kanilambisha asali yake nyingi, akanimalizaga, akanimaliza kabisa, akanimalizaga. Mama we, akwaga na choyo, alinipa mimi shamba lake lote kulima. Akanipa na moyo, nilimuamini, nikazama mazima. Kazama mazima, ah. Hivi kabira gani wewe moyo, mbona king'ang'anizi? Mzaramo mgindo mpogoro, mbona king'ang'anizi? Yataniua, yataniua.